Kenya imepata bahati to host all teams of Africa kwa ile ambayo tunaita CHAN. Mimi naomba wafanyikazi wote wa serikali to support our team. Kama tutaweza kuwa tunafaa ile jasi ya Arab Stars katika maofisi yetu kwa hii mwezi ya August ama ya nane. Kwa hivyo kama wewe uko na uwezo ya kununua jasi ya Arab Stars, wewe ni mfanyikazi wa serikali ya county government and national government, isipokuwa the discipline forces, wale wengine wote the public servant, tuweze kuanzia kesho tukienda kwa maofisi yetu, yule ambaye ataweza kufaa jasi ya Arab Stars, you are free to wear jasi of Arab Stars in your office for the month of August, ili tuweze kusupport our team, the spirit, the winning spirit. Tunataka ikue na Arab Stars kuanzia leo mpaka wakati tutafika finals.